Jeyam de no wittore min taji chapande tati dande studio kalangu ketini don kibaru jumod fulfulde Omar Hamad Janganta do masinaje den tawda seni isiaka. Kwa kibaru jumede ni haltana hande fedde lamu kalifa sogeji CNSP noni ngadi andi nore kenga vide njamrayi la wolo goli digol soge ragal tawangol hakunde lady Niger e bene ko jungo deki daron do derol illu sappo e go lewri je dubu jinaay didi e no gayi e didi nani fawari joni mbiye ano banana futi satude do lube gallure nyameido enda sabu kilo mudu ko sonne teno demu warti ano mbiye nchede labi didi dundu gambate ala mabol keri hautade e lady Niger yew termen pindino hande yatana halo dum woni gollal ko ciudi habar fondation irondel kam woni tati studio kalangu Niger studio tamani mo mali kamjo studio ya fo Burkina ngadi noy sukabe ummatore njopiri gollal dille hande leede wartude cingol kampaniji gore jamir tama yero no kalirno de endera ko e kibaruji mede bi enni hano fedde sogeji lamu kalifa wi'etende CNSP noni kengan sappo e didi lewru septembre dubujinaaji didi no gay e tati kan woni ko be ngadi andi nore wurtinde lude ko be jamray e lawol golli diggol hano filla soge ragal tawangol hakkunde leydi Niger e bene ko jungo deki dano do derol domu ilu sappo e go lewru je dubujinaaji didi no gay didi de fedde duwi ko sabbe bini ko wi jamray e gol lawol woni Allah e leydi bene hokkunde hano dum woni jippaaki sogeji leydi France e Guineji konirde nonni gam leydi France moyi waddana leydi Niger kono kanjum e leydi CDAO ba ko lawol goldidol ko soge ragal no taba chaka leydi didi den yerno ANP hawleri nani be iluko jipino lamu wada do enda de lady made in Niger no ga e jegom leru jie fadun sabi mbini mapol keri hautade e lady Niger jon o luman kope mawbe kamju e nautor tobe nyamdu ye tendu banan puti matu dedum gamdun wala fanon fu do lube kilo banana goto chone tenoto budi hamre ele soy didi hande budi keme tati sonete alaji Hassan Sabo diwani kojo banana nonana der kata kona ni kowi mamana adadoma.
Depuis les événements
il a jippino lam maral démocratie lady Niger ko sogeji gad laso e jeegom lewru juillet dum faddake nannol bibbe ledde misali banana gankeri lady din elede takide mabbam misali lady Benin hedde lady Burkina Faso illa lewru mai hitano dub united e laso tati dum wawa tokirde kaya dori warde Niger dalil rafke jero hakkilu fukkimo ko tawade cekantararde denne seni hedde Benin tank dum wawa to kirde nature leydi Niger dedum ummake kudwar dedum wara gana togo dum nata bene den ko banana o endan yottodi gaya leydi Niger dum sabi banana o endan wala no nata banana o du ko yawi bonude gam munyata guleki hande lum amin wati na bien go feewi nyamobe banana bedu galan
et ainsi la perte aussi chez le consommateur.
Nani mbiyan kei dar saidi mwani minister Lady France awjindi muraduji Lady Mudo Lady Yasin Jami Doko Yavi Joffel Estefan Julien Dundo John Kampani non gondo do inde Lady France do enda e jwande de Lady Made Niger nangano do jetati lewru September dubu jinaji didi e no gai etati. Dodo ni nanga kenana chagande fedde la musogeji kalifa CNSP jamuno wa chagano de jipino lamu horejo leydi kido biyeteda bazum ko jami diludu orde sogeji leydi France kambe biro joda anigu muno tawade jonde de leydi Niger. Nani mbien chagalende topo darino fatum futi wade wulare nder leydi ndi meteo sarus kawjido fila eton diele kenduji nder leydi ndi andini ewide ko topo no futi tuam kadenda nangude sappo e tati lewru September ndu tawet e ndem ndu yerno Ousmane Bawa mawdo o sarusi famminiri Zainabu Abdou Kebdo lamdademo.
Nous sommes
lewru septembre tawaɗen balɗe sappo arana ɗen ndu min mbi'ino toɓete sanne balɗe sappo dekotoɗe ɗen ka en ndu dermu toɓete sappo e tati mayru du min mbi'i toɓo gon enden hoƴiti misali nder cakantaraje hoore huɗo leydi ndin enden nden toɓo gon enden daru sappo e jeegom mayru balɗe seɗɗa gaɗa mum kaden go hoƴito faa warde timmode lewru du enden naatude fuɗɗorde lewru octobre waroru mo allah yaari misali nder cakantaraje nangude tawa ñama e doso e tilbeeri toɓete nder nokkuje ɗe enden faa yettade jeɗɗire arandere lewru octobre du ndenne de toɓo gon enden darake guleyki waɗan wakkatiji goɗon jamma e ñalowma
nanni mbiyen hitande hikkande remoɓe hewɓe nder wuroji goɗɗi to demal wattale département mo sayi joppi geseje mu'en ɗe ndemta gam batte allah e rafi keƴoran ndenagu tawaɗo ba ko no ndungu ngun woni no yarira hikkani cuɓinaki fa non fuu yeruno Ali Garba Kunna ɗum woni directeur kajiɗo filla demal nder département on wiri Soumana Amadou keɓɗo landademo e callalol
la campagne agricole 2023
ndungu hitande hikka duuɓi nane e noga e tati ɗo endani wari lawi saabu watugo lewru men fuu tawi ndiyel aranɗe toɓi fa yimɓe heeɓi aawi kano woni caggal aawongol hokkereji gaɗi fa aawe kewɗe nder guure jeyaɗo les commune urbaine mo saayi kayen kay mbaati ko metti fa hande gono ɗon kam wonno les commune mo tammu kañu e mo wuuro jelajo ɗowdu konna yimɓe no won ko riwawi a dilla wuuroji muɗum en ndenne ɓenɗon du dilli yoppi gese muɗum en tawidu konna mbaɓe awino gese ɗe puɗɗineɓe golla ɗum gawri e mbayeri kaen kay fuu mawni fa nokkuji goɗɗo rimi jaati fa hanɗon ñebbe kañum e kulali orɗum kayen du konnan ko ɗuuɗi fuu lañi guerre rimi guerre du konnan ɗon e finnugol fara fi ko darta ko bonta awtirdi ɗo e nder leydi ndi enda eɗum woodi deƴƴere sanne
wuuro Azagor Jiya kenale département mo Dakoro région maradi to laati hitande hikka nde ɗum woni mbi'en duroɓe no tawa nder sekko sekko gam batte allah e toɓo ngo ɗuuɗay fa non fuu na ko waddi rafi puɗol genal ko dabbaji ñamta kettine Ahmed Moulol ɗum woni laamiɗo leñol Azagor bellaɓe Azagor ko fammini ternan fude Ahmed tawaɗo e jahangal
fi huɗo durruɗe hannden ni hana ko wela ɓernde nder cakantarare amin de enden ngal laddeji mawɗi punnoji huɗo daaba ñaama fa yetto toɓo warowo nokkuje ɗe enden ni ngala no punna kuɗole e jiɗa ɗe enden degon du nde kuɗole ɗe enden puɗi toɓoji arani ɗin ɗe ɓendata ko ndiyam sortoɗe hannden ɗuuɗal laddeji ɗin enden fuu gadiji e kuɗole dungu ɗe jottata ko ceeɗu kan en gonno puɗa nder nokkuje ɗe enden to huɗo fuɗa goonga e goonga heƴora hikkani miɗen kula to laato nokkuje ɗe enden punnay huɗo ko gassigo misali ranci to daabaji gomnati durate ɗo enden waɗay huɗo seni ladde domade amin de enden kayre du ide woodi
nonni mbiye hitande hikka nde illa e jippagol ɗum woni ndongu dabbaji duroɓe to enda nder région maradi keɗanani far soɓɓirde ton e jooɗowade gam batte allah e ɗum ɗon ɗum waɗi ko mbi'en duroɓe ɓen do ɗo yaade lebbi ɗiɗi na tati no juran nder gese tokkitade ñayngal ba ko noon da yerno Amadou Duuci ɗum woni mawɗo Sarus kawjiɗo filla demal o fammini e wiide maɓɓol keeri e leydi awtade e Nigéria bonnantaɓe ba amma rafke ƴora ndenagu ɗum suuliɓe Mohamed Mamman lamdima
la fermeture de frontière avec le Nigeria n'est
pas maɓɓol keerol gol enden caka leydi Nigeria e leydi Niger hana ko heyɗi gon noon to amin keerol gol enden ɓooyi no maɓɓe yimɓe gon ɗum torramɓe minen duroɓe ɓooyi komin ngala miɗen naata leydi Nigeria duroyde dalila rafkeƴoron hakkillo fukkingo har ko darta rafkeƴoron hakkillo fukkingo goodu duuɓi ɗiɗi ɗi enden deƴƴere waɗake amma hannden anndaka fuu noye won no waɗa seygo leydi Nigeria maada rumfa e gidan rumji ladde bambarrafi kandu yahtako ndenne durruɗe région on e dañce ka en ɗum hani wurnude ɗum hiiso andude du dimma dabaji bawɗi keƴora nder cakantaraje ɗe enden yimɓe du to bi'u tila e wakkati fuu sey ka en pedditi keerol gol enden yehude leydi Nigéria
duroyde
nous Nani mbiye mbalde majuni kwa rafike jorande nagu no hen ni ebeidorade yeso to enda ndere mali bati ale kipitande pele murtube tini ni watande sogeji ledi mali kambe enyibdiji gomnanti. Gawe tombukutu leje irivitinde kipitama. Sedike abadu wani koko habaru jo anda do fila kajorande nagu le sahel nani kovitarnan fuda hamed domaj.
Les affrontements fratricides
fotereji ko wadanno hakkunde etat islamique gon le grand sahel kany e faane ko na jinginobe islamako e islamé en fotereji and an di jari ciagal sanne jonkay mo he mabbe fuwana no dari ara onde mun no durude e sogeji leydi mali e ko e mudum etat islamique on enda no wada fotereji hakkunde e sogeji di mali di enda no wodno du konna naral ko wadanno algérie hakkunde leydi mali kany e pelle feloje gon no dara so dirton do du konna faande en rafi narang warti hakkunde be non sabi pelle pelle je ngon ton enda ko heefu beyditi sembe ele goldire mudum sabu hulde hippitereji ko way warde yaade yeso soge leydi mali kandu konna nokkuje de fu woni ko be gondi e fi rende leydi ma satni be tawe nokkuje fu be kinno dun be kaw jodum no wodirto ni enda
toujours aisé de surveiller tous les fronts en même temps.
Sai ngarta yewter meden pindino do der sahel la take no kure to dillambe leede dokkirta yaade der leede dum du la tanake hobbe mabbe hunde tariki ganjoppi ngal gollal e cingude kampaniji mu en kom tata muraduji mun kajum wadi kombi en do fondation irondel dum won cuudi habaru studio kalangu mo niger mo tamani mali kanjum ya fa burkina faso kawre ngade noy sukabe ummatore be gon cingirde kampaniji mu
Kapong Samura osugo umatori jakana Lady Sierra Leone o dilowan do leede leede enda o jodo kem to konda Agadez Lady Niger do enda ko wato jeddi jeddi di ele dubdi di chakitidi Samura o enda o dilli ele Sahel o enda sanne tewtudo yottowade leede Tuba Cop Europe
mon pays je n'ai pas de train
mi wala golle ko ngada min der leedi amna wodi duude kiyo kinato do kam mi wala dum bandiraabe antawabe der leede Tuba Cop be mbi kam mi tinno mi wara mi hepata golle mi tokkirana fargine kona kri warde Mali Burkina Benin Niamey Agadez ko min gari Agadez donne gollobe der tesam don njabi kede amin timin der loreji be jarimi der nokkure golle sahara be bimin do woni libi dem min tefi loreji kasin ko wartirimi Agadez do wi gitade kasin
après pour partir encore
yarno hono samurani enda hewbe do dilawam e leede samobe e der tuugi wittinobe himbe be ele sahel o endam dun do woni ko sabani lasin jallo sojjaade der leedi mudum mali wadoyde gollal ciotol nyamduri ender gallore Tombouctou
ya des gens qui fait le
no wodi hojobe nimbe tokkirde Mauritanie warde Maroc mbay wiide ma ngadda milioji didi ma nay wiide ko be jarte fander leydi Espagne tawdi feureno ni ke bum ceroy an sedda adimi akitide dilande leydi soccitaade der Mali den ko nanumi wi'a Tombouctou wala no kure nyaminirde njami ton wadoyde dum gangolal majju ngammi
aminata si ngoddo bengu leyda ko leydi Côte d'Ivoire e Mali no wawno kandu wadde dilawande ndu endam on wadno dangal yaade e sukabe ummatore ngada golleji di koy mudun em tiagal ko yidu endam o warti jodade der gallure kay leydi Mali
le parcours que j'ai fait
yila rudumi wadi sirti hore am mi hebi andal do kulle kewdi du walliri kandu hojitaade burnan kessam hollitore dem wadana ummatore kan woni de durwo singude gollirde hore mahere dan kanjum waddata de hejora kaden du wala to burani neddo wurum gonga no wodi neddo wada jahanga yilo hebude andal amma jahangal de neddo no wada dum no hani tawe neddo talki mun funu kudi bum buri wodande
meilleure condition c'est un combien
Issoufou Dabré dilawan onon jia leydi Burkina Faso no don ma heba tino sanne der golle demal ko no wada der leydi mudum Burkina di endam omo heba du konani tonuji tonuji banan hitande fu omo holla himbe do enda ko ittimo e latade dilawan do ele yewternde Daniel Koulibaly wadi
min tawi Issoufou Dabré no jogi addahim no salto mo inde gesa bananam
mi yahi no leydi libi mi yahi du kono Guinée Équatoriale ka Sénégal fu tawmi jodaade wuro mudum golle o kanyum buri
Issoufou Dabré dubi mu chapande tati omo tawadu der ummatore leydi Burkina Faso wonde no rema gese banana ton bagredu der hore hudo hedde chaka chaka leydi Burkina Faso di en illa hitane duubi ujunaji didi e sappo e nay den o fuddi gollal gal
ya benefice
edon wodi riba etino sanne sentama a hebi a watti kulle ko hani watte ne dum le hitane ala way hedde tonuji chapande joyi minen kam min jahinaani kessi min nyalmo wiccede min aawi e le fecce hectare min dar noynon chagal min aawi banan o le hectare uji nay jonnon edon way nyamude dum hono ko watta millionji nay dum wonno ciodol engrais o e gasoil ko yarnirte e ko nandi e mudum fu
dawata kibaruji meden tili kirtata jayis.